Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde ɗimen jogini on mbiyete altinere noga ina lewru mars hitande 2025 sakiraɓe heeɗiɓe jaam waali moɗon yamde jeena yettuke ñileni e keñe gueɗe gelle analli laamu kangam Ousmane Niall gulɗo kabaruji ɗo Seydou Ndaw woni en to ɓoggui jande to ko ɓuuri himɓe ujunaji jatton e temere joyon woni ɓe ñawɗoyri nangguille hitande 2024 limali ñawɓe santanaɓe yoggaɓe ana beltino cawrira fa gasini ka noon ɓe kolti metti mabɓe e faɗɗitede ɓe caggal. Yimɓe hewɓe gelle gonɗe bangge kewrol Burkina suliyaji mumɓene ƴoogi hendu saabe ravedenagu yarude e yoroso le mabɓe ana hen rewɓe e sukaɓe dilloɓe joppi fu caggal mumɓen kanakoɓe ɗe nokkule mbaltini hakkillaji wiide imadaraji ana gonda no ndenagu heɓirte. Kabaru goto gonduɗe yilade dow bembe ande ɗe holitama wiyede hoorejo leydi laamu hakkundeji o Asimi Goita ana wondi e wadde ballaji ley lewru korkandu gonga napene en andan no worri ley journal ngal yeɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko ono bisimilla e moɗon heɗade. Jamaru jamanu Allah o yambinan handena noga enayi lewru mars ndu ñalom adna keƴanaɗo haɓugol e ñaw ɗoyru leeso nadu yoga wi ñaw ɗoyru raneru le mali yambere muɗum watte talatare handen to sigaso to himɓe ujunaji jetton e temere jeegon e capanɗe tatton woni ɓe ñaw o nanguile hitande 2024 ɗum woni ko holti wiide gollirde humuninde haɓude e ñaw sida ɗoyru fa yettade e ñawuji ɓooƴe. Sisili ɓe cuɓɓe hikka ɓe mbi pati cikkitaɗen ɗoyru ana wawi timminede nenno en fu ndenten e kaɓoɗen e o ñaw. Heɓɓe santenede o ñaw ɗoyru ana belti sanne no darida sawrirede ni ka ɓe kolti metti mabɓe wiide e himɓe ana paɗɗita ɓe caggal fa ɓeydure eɗen fam ani jantore imenana kilu mayga du faccitanko Mamadou Sama Seku e sita siduɓe
ley uñaji temedoron yimɓe capanɗe nayo en jeenayo fof cawiɓe ñaw ɗoyru raneru totti ɗiɗo jatiji woni docteur Mamadou Diop yuɓino golleji guɓal humaningal haɓɓo VS sida e wi makko yimɓe celluɓe mbawɗe hinnade golleji mum en nangata ndenno ana hani yirwere ngo ñaw haɗe
en 2024 on a
ley tan uñaji ɗiɗen noga e nayyi ko yaatimi uñaji jettoon e temeɗe jeegon cafataɗe ɗiɗon wonko matam ɓe ñaw ƴor daneru woni e muɗum le o jama ko hemmuri ɓamle duɓi noga fartat duɓi capantati en nayyi caga mum kasi ndu yoga ana ɓe yimɓe ɓamoɓe duɓi sappo e joyi yaade duɓi noga en nayyi o ñaw ƴor daneru ɗum mata hannde sanne fa ɗum wadde tiɗala e kabarji keɓe meɗen
oɗo
ñawɗo kiɗɗo celluɗo hannde mo jaɓa indede holti wiide mo cangol hoore ñaw o ele jonte arandeje ɗe no nawi sanne fadde jomum wowde kabar muɗum
min mi jokki ñawnade honon docteur ɓe jamiri kanno ɓe haɗgan jaati kulle jogaji ɗiɗuma acci ɗum mi ñawni kan ko yata lebbi jeegon so ñaw heɓi timmi ɓe hokki kan poɗɗeji ka e nandal muɗum sagtira joni mi wirfiti kam yami docteur ore mi tawi mi samti jaati ɓe yetti ka jaati
misten wiide ele uñaji jetto e temmeɗe ɗiɗo capanɗe jeegomo limtaɓe ele 2023 ñawɓe capanɗe jetto e nayo cawrama fa samti no holtir guɓal humaningal haɓo VS sida ɗoyru raneru e ñaw ɓooƴe.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fa andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella men Facebook kaña compte X. Ley balɗe cakitiɗe ɗe yimɓe gelle kewɗe le laamu Bura bange kewrol Burkina kaɓɓe dikuji mumɓen ɗum woni ko tagita to en ley ɗe gelle yogaji yimɓe mumɓen fu darti koye mumɓen fay goto heddaki ɓe kolti wiide guɓɓe mbiɗe kaɓantoɗe dina ɗe woni ɗeɓe kuli e keƴaɗa men gonɗo yoroso Ali Haydara anni ko heɓinen dow kabaru muɗum ɗo faccitago sita sidiɓe e Mamadou Sama Seku.
Ɓe yimɓe dibbaɓe wari jippili genne yoroso ko hewi mabɓe le gelle noddirteɗe guama ka e dorukuma hakkunde leydi mali leydi Burkina ɓe ƴuwi saabe baɓale yimɓe lonɓe hiite ɓen wonko saabi mbinɓe yoppide gelle mabɓe kan e gureji mabɓe.
Jamma goto mine jooɗi fa joni en kabborɗe naati le wuuro men ngo ɓe gaɗi gidali fewde goto foof mbehi ɗum min jaltal le wuuro ngo fadde ɓe garta le balɗe ɗiɗi min korni ɓamde kaaki amen ka min tawi ɗum wona fo hunde newinde ɗon e ɗon men e gureji amen foof jalti yalti saabe rafdenago ɓeɗo joni en kaɓorɗe ɓen tiiɗi kabaru sanne ni ɓe immike ɓe pellan yimɓe ɓe jaada ɗum e fimaɓe saabi oɗo rafdeƴere
le genni Bura to ɓe yimɓe jippina heeƴaɓe laamu ko wontun holliti dabiri lobbi fof fiyama yalla ɓe yimɓe ana heɓa hinnede no moƴƴiri ɗum holliti kanko Moussa Diarra sous-préfet arrondissement Bura
yabbanga
ana wodi banga doro kuma kiya banga kay nyande jon en kaborde ngari lenu ko koki yimbe be balli tati yaltude le nokuji di non dun be goldiri tagal balli tati de haklaaji jamarnde fofu imiki ma hudun jate kanon meri yurusu kay pitama yalla limtari de place en ngarobe be
mbectunde wile leydi mallin ko yaata yimbe ujnaaji teme tati e cefanɗe jeɗɗon e ujnaaji jeɗɗon yimɓe dibbaaɓe ko lindetele leydi mallin ñolman hannden ɗiwon kabaruji heɓaade le nokkudodireɗo direction national de développement social et de l'économie solidaire ɗum ko Aly Haydara ji heɓini sijo tamani yude yorosu
dewde malikiɗe mbindiraaɗe e juuɗe ana jogii taarikiiji jogiiɗi nafaɗi annda ka tawe ko nafata yimɓe tawi ana nafa yimɓe sanne le majje ko yimɓe mbaawi tuugaade dow muɗum ko fawi dow kabaru sariya potal fa yottaade hakkeji ɓiɓɓe aadama en batte ɗum waɗide batu waɗa asweere noga iɗi lewru mars ndu miijé national dow timminde projet darjinde e ɓantaare hakkeji yimɓe na eraade e ɗe dewde malikiɗɗe ɗum yo hakkillo ONG gomni dow gollidal ambassade dura yum ini samiyel yatara ana wonno ton an ko min du faccitango Mamadou Sama Seku e sita sidibe
ele golleji di holtingol bindi yala bedor famu fi tarihi di ana wodi dun dadondiral merigi tutondral haklaji e konane mudum watuji di jeunesse mali nawtori wuncane hore no fewri mijoji do bindi kididi
ɗiɗɗereji ana haala science kan haala sariyaji fotade haala ñawnugol e haala géographie Allah waddu dien nde leydi malli
projet huntangol hoore hakkeji tomonta en ele bindi kiɗɗi mali waɗi lebbi jeegom iti jawri muɗum ndun woni royaume uni keɗɗanna jaffe bogoyogo keƴaɗo ambassade roam ini bamako
manuscrit de
bindi windiraɗe juuɗe ana heewi ko hee majji ana janta do fina tawa meɗen ko heemuɗo anndaka soni e nangirɗi bindi sooɓe ana naato saabe heɓe ante kulleji keeɗi ko naari banggal haƴƴa bane adama so en faami ɗum ndu ana naato saabe du ɗi haƴƴeji heɓa famine jamare no moƴƴiri du
ngo heeƴo waɗama le raison ŋaji tumbutu kay segu jenne ele ngalura bamako
ley balɗe sappo cakkitotoɗe lewru ramadan ɗe balɗe sappo ana jogini nafa sane alsilamen le o wattu woodi jemma feccore ɗum laylatul qadr mo dewal mun allah ana wara dewal lebbi ujunere ɗum ko modibaɓe kolti wiide ley ɗe balɗe sappo alsilamen ɓuuri rewde allah yalla ana ɓeyda ɓattade ɗum almami alhasan ba holliti nafa ɗe balɗe sappo keɗe ko wi moussa male sisogoddo faccitago mamadou sama seku
la dernière décade du mois du ramadan
balɗe sappo cakkitiɗe ramadan gondi ɓurɗe fof jogaadi nafa ele muɗum woodi jamma mo horoɓe fof tewtata woni jamma lelatul qadri ana hani aslama en kinna hewtagol jam hakkunde mabɓe goto fof yaafo bandu noon tan mbawten hebde lawol jomiraɗo aslam ene hani tikkinde kumol oɗo wattu o tawre anñaji lobbi holtan wiide nuraɗo sallallahu alayhi wa sallama findina noon kuruji makko fof hinnade dewal allah yarano fi kanko tan hinno kabar muɗum ene hani gatten hakkille on ɗon nuku o
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Illa lewru korkandu dari kabar goto ana wondi e matede wiyede mballa horejo laamu hakkundeji o non laamu mali o ana wodi e ɗum ko wondi e yilinede dow baale WhatsApp ñande fuu ɗum ɓuuri sakede le balɗe cakkitiɗe ɗe Danaman Mayga horini en kabar muɗum do faccitago sita sidibe
o kabaru matama le baale WhatsApp ko heewi ko hollita tawi président leydi ndin Assimi Goyta ana wondi wadde balleku ɗum nokkude oña sappo e ɗiɗi temed jetti yimɓen le wattu korkaru joni sona ñantide gon hello ɓe hollete ɗati yogaji hana jokkude so hewta o kalsi ga so adi fa andugol hello lamdi yogaji antun ɗiɓe watta goo muɗum ɓe lamdeten so tawi a ɓiɗɗo leydi mali so tawi an jogui carte d'identité so tawi a gorko ma debbo kan e da duuɓi ma wattu hakkille fewi so tawi ɗum pene ɓaleji kirin neɗɗo fuma seeɗa gabbude dugol hello beema ande ana nato saabe hewtine tiɗɗalaji yogaji mbeɗa fammina on honode ɗi tiɗɗalaji goo muɗum cegganne mi ƴentidigol hello mi waɗi lugangoji dow ko noddirte nord vpn ceggan lugangoji waɗaɗi ɓewi neɗɗo fuma seeɗa gabbude dugol hello ana nato saabe bonde téléphone muɗum ma virisi bonɗo naata téléphone muɗum caggal muɗum kasin mi waɗi lugangoji mi lamdi kankodirtoɗo fousen tugola goto chargé de mission celui de communication présidentiel kankodirtoɗo fousen tugola o hollitiwi yo kabar hollitaɗo e pene ɓaleji kirin o micintini fa hannewi fewi rownen le watti nouwel hono o kabaru tawma ana yeda de bem ande tatteji fu on tewtra jamaare fa hannen miso hono di kabaruji matam de bem ande ne pati jamaare sikkito fe e tewdire fa mudu na wodiri ciagan jokkude tati ko natto sabe be hebta kabaruji dino mojjiri
joni en gartan e kabaruji de hala mudon buri halele yontere jabbine de hono di ngori mamadou sama seku
on puddon ido kabaruji yeltugol IS e le FDEF organisation internationale francophonie undo humpitama e le communiqué nyande sappo jetti mars 2025 le IS de ngoytiki sifaji jukmuji jowidi do jogolaji hertadi kabar goddo yo cumo gaddi bamako e nokuji goddi leedindi fayso yonki heddaki hen burondaji di kay kewi cumo cakitido wadede yo nyande sappo jene mars le luma motti ana wodi dun kabaru kawrtal premier ministre o e dental musul en benaka nyande sappo e jeddi mars 2025 ngalatke sababu kawral hebe yalla be do musulen be nakkinio golle mabbe no yawiri en timniran kabar il notar coupe du monde leedi malindi hawi leedi comor baddi tati e kowal match o wadama nyande alkamsare 9 mars 2025 yubangal nyaloma joberde
mamadou sama seku fa handen do o kabar goto kabaru ballon yaltingol yagol coupe du monde 2026 centrafrique ana han bisminde kikida ko o mali en faydo nyaloma jeego bo e pide de ana kan fudde do wattu la sara do ni 16h e dum wadana casablanca le leydi maroc stade el arabi zawli mondo maroc to e de mali ana hasindini hebude tobbe tati bawde nafude don sanne sabi handen ana tawa e place naybo le groupe I an woni ko holta wede tobbe jitti woni ko joggi sagirab do kaddo de kabaruji di beta ko ka holtindo wiide e ngal journal e magazine garo jukini do fu do ba hebdindo service kuna foni 37321 e neno ka ando de mere mere de defat bidon tan kana tawdo do fandi funo ga tanga credit e telephone modon e ko halm kalta hal mudun beta ko do kabaru hawal dun ko beta pallonde l'environnement min kartan do kabaru hala iwondeji gondude hebere li o wattu wulare e lendu lewru korka fa bidur en fam anni ko aisha jara hebinen do faccitango mamadou sama siko sita sidibe
toboji kebadi le lewru marsundu latike wel yonki horobe hobe bamako do en kuji guddi dido wattuji di kammo wari to sikaso yuroso ekuri yimbe le gonbe tunbe hultiwide dido toboji di ne baw jati sambinde tela jogaji rufuf fewde dabaji di
kuppu waɗino sanne ko kam o toɓiɗe balɗe ɗum samten jamaru ko heew muɗum sabni koɗe fuɗɗi hen ɓuɓde seeɗan gawatta haqqille hen ɗum ana holla wi hidan hikka henduno sattan fa wala seeɗan bonal ndu ana wawaɗede kammu ga ana weeli watte joni ga anton tan ɗum won kuttiji du saabi ɗum naato saabe moƴƴi e nannal muɗum ñaama huɗoji ɗi daabaɗi hani heɓde ñaama fattade kasin ɗum ne sammina du piini neɗɗo jogaji hono misali kareji e nannal muɗum
oɗo weltere wakkati o kuttiji muɗum yottoto ɗum ɓiɓɓe diallo ɗum hortere wattu kettal golleji jardien les raison ngaji yogaji leydi ndi to sigaso toon bonandaji ɗi kewi e wi alkasum barka horejo kabaru demal région o
kammo arandere ko toɓile lamorde ne yeehi fa e millimétre capantati e ɗiɗi le nokku noddirteɗo zengeri dugu kay ngolo dugu ɗum hewtini remoɓe pomme terrain men bonalla mawɗo saabu ko yaata guese hectare temedere capanɗe jeene e hectare goto wonko ñamiriji muɗum boni caggal muɗum du kasin kolleji remeteɗe ko heewi hone misali carotte fattade tomati ɗi e nandan muɗum fu boni du
hono fofo litinde ɗiɗo toɓoji ɗi oɗo wattu o e wi adama sambu sisoko dunke kawar muɗum ɗu saabi wertira wakkati o
hono ƴikkammuji toɓanɗi joni yo saabe wertan watte tan sabbiminta ɗum ɗu natto saabe hannden o matan kammu ana wawi toɓe nokkuji goɗɗe tawa yettaki nokkuji goɗɗe ɗu fo yo saabe weltan watte ñolman hannden caggal muɗum a tawan fewi wattemo jamaɗe hassengene e kammu ma miɗe muɗum wona kammu jaati ana wawi toɓede
toɓoji garoji tawe wattu muɗum yonali ko ɓuuri hewde jamarde hultan yo toɓoji lotoji mangoroji woɓɓe kay sifaji goɗɗi pamiri no holtiri moussa kane amiri sebougou le lam sebou
aranno so hono ɗi kammuji toɓi a tawan yimɓe hewɓe futton diɓude booke maha galleji mumen yogadu itta tofaje fandere ndungu yettade ɗum nafano yimɓe hewɓe sanne waɗoɓe golle booke ga so kammu toɓi hono watti joni a tawan yo kammuji tan laltanɗi ɓiɓɓe leɗɗe hone mangoreji nandal muɗum
ɗiɗo toɓoji ne mbawi jaati nafude ladde no hultiri docteur Adama Sambou Sissoko ka ɗum fo tawade omami haala kuteji dow hawalu o
watti jangon daabaji fattade bani adama en fo a tawan ne welti hen sanne saabi ne heɓana suudirto kuteji toɓgol kammu joni ɗumne satti sanne saabu ɗum wana tan saabe bonnude geseji remeteɗi watti joni sa faami ɓen yimɓe rema ɗi geseji saabu heeɓa almasaɗɗaji galleji mumen fattade kadi waɗa jande sukaɓe mumen ka e ñawdeɓe e nandal
muɗum
yalla hisude faratiji kañƴi ɗum rafi keɓal ndemoɓe yogaɓe horejo kabaru ndemal sikasu alkasum barka e ndardada ndemoɓeɓe hinnade guila law gulleji mabɓe kettal hitande fouf